ushaniweka. Si wajibu na walia buyu, na umbea wao kinisemesha. Moyo wangu mi ushauteka, kama kwenye chupa ushaniweka. Si wajibu na walia buyu, na umbea wao kinisemesha. Nikikooa tu, kishenzi ukinita be my dear na furahi aga penzi letu vina saba limetimi aga akia Mungu sikuachi hata waseme na megewa
mege
acha waunde kamati nipeke yangu ndo nakuelewa
bebe
sitaki ngoro wanje ya maneno mikuletewa
uhambe
ya kwenu ya nawashinda ya kwetu wapi. Kama kwenye chupa ushaniweka, si wajibu na walia buyu, na umbea wao kinisemesha. Moyo wangu mi ushauteka, kama kwenye chupa ushaniweka, si wajibu na walia buyu, na umbea wao kinisemesha. Nikikooa tu,
are you okay?